Odofo, mi ma wako ababio eba Adventist World Radio Ghana, eni das one ni. Meniji pii se emre aso a ye sign no ba benya nkita hodie enne dwumedie ne so de son kokra ne ahyehya ma woni asafo akoma enyum dede ohwe sofo pa ene breimu no kwasem mentwe hu mfi ha se de beya obetimi nya dwumedie mu nsira
Hallelujah! Now, Crump Wadamunti, and then so my son, what the Shemu Bu, Ewa Safua, Kuma, Juma de So, Ceremony can catch on a Barbara de Sue, when you're in Church of Rubia, and Chachin Bu Hai, Moon, Hai, Muya, Woman, I mark a cran, so Nina, a Barbara de Sue, ye de Bro, Debira da, Daniel, who de Sue, and Sue, and Bosumi, and Samunina, now three dear Yusuano, and a Branda, and Eddie, and say, Bejano Tenasi. Ɛno ho adesua na yɛde brɛ wo yi meme den de kwa kudua onua baa
Rebecca Kofi
ɛna teacher
Osebempa
musimu trase na beki mo mpa yɛ mai
nyamtumfo yɛda wase papa papa ɛnso de ɔdem adem so ɛde akye yɛ bɛka yɛ ho Kristo Yesu din mu nti amen
amen yɛhyɛ adesua si Daniel daya ɔsu yɛ bɛbi aduru yɛ mo ka moa ne men na bɛdwa no tena ase ne yɛ abɛdwa kuo bɛnya sɛ de yɛ si dwa yɛ tena ase yɛ Mwanzo wa bejwe kubi ya wanzo tena se
Enye mwano ni si bejwe anu Anase mwano ni buja Dani ya niswa di hunu mwano Anse hunu mwano Na ojwe mbine hono na open trase eno Ose oke nka dani itri ensuwa Hwana na oki ya disu eni nina awo Chiche mungu enkono Ose medefya kusi se usisi ega Ubiye wadi nepi ibe tena se Na ta diya huwase suchirema Na nitri mi huwase ujantini mi fitifita Nejwa ujaframa nko Na nchwa mungu na uja refranam Enunti osoro eni swadi hunu munu ohunu se osoro biye ene ye si dwa abu dwa kese e osoro enura na me kan bi bi fa abanketo ana opie ye no e ye tumi a obe ha onyankopon krofo ha o ha nyame krofo di edikai okasetia osorosoro onyankopon so atiasi nyame de bre na ye adwuma nti ebre bi eduru ya osha oba opie ye no obeye saade ye no na ebedwa no a osi ni wo soro no eye bedwa a e kire se saabre no ni dwumadi a wo die no kwa wieye onyame ene na bofo atena se wo soro a ehwehwemu atemu bi e ko soro ehwehwemu atemu e ko so wo soro e fa de e ko so
asasi su no ho
What I say, the air cosso was a season.
Okay,
if you want them will be air cosua, Yame air ready, you may dear near my to me, the air cosunina, so dear Katia Beba.
Okay,
Nakatuan or dear Banusu, dear or ba a babe genima. If we saw a bank to one and it just air come as another bank to one. So also a cassette your sluice ruining,
okay,
or any who saw sluice ruining, and I think so could hear your main crawl for what Nancy did the mini cream,
okay,
morning, tis a bed and international. Why are you remoting more?
Why is she on the bed? The bed genima. Crumpon, my free or how no. When I'm said a radin young compound, don't you? Oh, tear, sir. It be a sorrier, cosso, a wosum, sorrier, cosso, Christus, my quantumu. You share how near my neighbor be. Send it to be a two funny and compound, don't you? You bidding conim why. A radin wants to share papa, mum, out the bed chew, a free moon. If I was a radin wall, whom no, a mound, tear, sir, a walk a cray, dear my own home, oh, yes, Christo demo. Sutras a bra, the bonpire mawi. Mira, made a middle official, sir. And never Freddy Domino Buono, ne obey beer, my own cronkron mana quenchina, a silly ye, oh yes, Jim. Amen.
Amen.
Oh, And it's a bomb, a bosso. There were day and you. Oh, Munkota, me, mammy, could I radias you? Oh, Munkota, me, oh, Minkota, radias. Washaman, Munya, mamma, and man was it. I want you to know, I hear promotion and basso. Coming, would you have been fine? So I am, oh, Unquadamio, Inquadra, Radiasi. Oh, so then you have to send me away, Mummy Jim, and Wanji, and I'm in Sato Bissua, Shadia Radia, and I'm in my pussy, and I put my cassette. Papa, I see Dunkuana, yet he bear my woe. Bibia, and I'm in a minute. A bubron could say, I dare be here and say that the radia canon now I can. And I met Jessia, much at your foot, send your texture, mother, so that what your man, me, dear, men can't quit you. When I'm your men could have radia, but I hear your mommy. I say that's my action and my money, my money, my money.
Odofo memo akwa ba eba ohwefo pa adwumadie yi eso ya frame osofo Alfred Osiansa ma bedwa fo a mene wo mo ebebubu asemu yi ma mo mo nso ayi wo mo ho edi nsusu akere
for me utu champion Alfred ochechini
ma me hana eje ochechini
don ankra wo akuchini
ene yi de mene wo esusu ho na ebedwa fo nso abwae ne se onyame ebo enipa no wode adoma chede ehye obi amu nansusu no ase bebere nim wo mo de wo mo nsusu a wo mo nim wo mo de no kwan a wo mo fa so eye hu adwuma no enya enso ani enti eno na me pese ebejwafo mo bo ayen adoma chede enyame de ma yen kwan e fa so e de ye adwuma ebra ye pese eye ofiehwefo madam bi owo kan e fa ho
oso fu mi dase eye den na me hu madoma chede jidi pa se nyina ye woni a e kasa kire yen yadwim no ye te ani bi na ni me bi won so e da akoma pon so ma wo opese e wo se wo ye do me bi na woni na ka de but hu ni se woni je ho se wo ye be dem hu ni se sa na me fa so hu mi de ani ti hu sa no a na e kire wo se wo betimi aye wo yen so wo se wo ani gie wo mu se wo ye nti sa kwan no so no wo be hu wadoma chede
ara ngra onso so etio
je madam kai eno kwai tru bi o ho a kutimu se wo ya woni ho problem bia e be kan e prof woni ho problem ya wo ya te said ye wo di agro bi e bi so ho a so be to be ye wo de wo ye na ontimi nye e do talent no it is all how talent ni ya oni na e wo so de boa wo nya nkopo na de boa safo no na asafo no etu anamo ese kwani kaka mbeka
atara bia obi nsusu ewo ho a onim ne de na nsusu ye hunu kwan e ofa so de ye adwuma ye fa Yesu Kristo de ye a wo kire adoma kyede a kwachicha manipa binum na baako bi onim ne de na nsusu na dwene ye ne se ni wura no benya so mfa so de ene e bako god ye nkokona ejetu yo dia na wo ka fa ho
aso fo meda wase aduma chede ya ni chede pepepe opia woni dia samu saka wo dia no a ahosepe etu ho ache a wo de betie no e na hunya so nchira na se nyame adum na wo saka na aso mi saka maduma chede na aso mi de besi dia e na hunya so nchira se dia wo ke sa ni pe ya wo bu ni din ya hunya bia wo de si se dia obi be di hu mfa so wo dia e na enka na che se aye no me ma sari pa no na mo won sa kana wo ye ni nipa ni jehon ma obi kura susua wo na me ka sa chede no metiwe sebse mpeduasa me ya cheche ni de na so mpempie no be ye wo cheche ni no mfaso de bebre aba ho ama wo man no se me ka sa ma che mo pra bebre ade e asori
ebra wa me ye hunu mfaso a wa de kire ade aba ama wo man ye de ba nyamso mu a ye jiri se nyame e wo honhom akyede nsoso a wode ma yen sa ankrankor ekwan ben ene fa so e de eno nsoso no eye anyamdwuma madam o betimi akyere yen wadwene wo ho
me jiri se wadoma akyede no eno ana honhom ka ho a wotimi de ye de wo se wode ye na wo sa honhom akyede yi a anyamdwuma no eye nima bebre ni yetimi e de ye sa wote wo man tem mu baabi na hu se unyansan mu no ahonidie e wo fom wo betimi wo bibi omu a wo betimi aboabo nipa no ama motimi ama ahonidie aba ho ahonidie no ba eboa ama nkwa aye kristo adwuma wo ye ni bi no ye ma nipa enkwa ho hia ye na ye gi nipa bi a ese ye si ho no e kire se honhom no atai wadoma chede ne chi a wo de boa nyame dwuma e wo fam e saa menyi ni se agi se ko a sunday ma na wo si a sori dan ansa no hu se wo nyame dwuma se de ye no ba bi etete no eno ana edi pega nyame e wo
agya nkra
yo ai paul e cheche no wo bre mu se wo fa ni pedua no a e wo dwuma obi a ye ye wo de ani ye e dwuma wo e ye e wo die ya no yensa ye hunam bi ba nyina aye di pa bia ba
ɛnu tini sɛ yɛn pa ne sɛ ayi mensa anasa me nan sɛ ɔnko fa aduane na ma bɛyɛ ne nipa bi na kɔ so nti sɛ ɛwɔ asafo no mu a ne sɛ dwomtoɔ sɛ yɛanhwɛ ne nnwomtoɔ ankɔ so sɛ yɛanhwɛ ne nsa nkanka so ankɔ so sɛ yɛanhwɛ ama nkyerɛkyerɛ ankɔ so a ne yɛ sɛ asafo no bɛyɛ dɛn na atumi akɔ ne ho nti ɛberɛ a wɔyɛ wo deɛ no memeyɛ me deɛ no na yɛ sɛ ne nyinaa no ɛboa asafo no na ɛtuo na mu a ɛsɛ ɛkɔ nenim nti talent no deɛ yɛde yɛ adwuma
ɛnɛ asɛ baabi a yɛduru mu no obi wɔ n'adom akyɛdeɛ ɛne ne honhom akyɛdeɛ na wankorɔkorɔ na mpa ne kyɛw a ase wɔnyɛ na ɛno nsoso no ɛfiri hene na ɛbɛtɔɔ mu
sɔfo yɛda ase ɛsusu sɛ saa nnipa no ɛdi nka ɔnwene sɛ deɛ ɛkura no no ɛyɛ obi na ɛde maa no megye di se sɛ wonim sɛ nyame sɛdeɛ bible aka no na ɔde adom akyɛdeɛ no ma wo a womfa nhoahoa wo ho na womfa nkɔtebea mu saa sɛ wode bɔ asɔfoɔ anaasɛ asafo no ana mpo nipa a omuhia wo mu ano atri mu ɔden ti sɛ nipa ne gidi sɛ de kura no ne yɛ obi ɛna de adom no a sɛ wɔ sante ase yi a ɔmfa ɛnhoahoa no na ɔmfa mu atri mu ɔden so
sɛ ɛgye tuo yɛhwɛ yesu abasɛm no a wɔde adom akyɛdeɛ maa binom no wɔn de yɛ adwuma ma ɛtumi kɔ anim wɔn yɛ improve yi na yɛn nso so sɛ de ba yɛ asetere mu a ɛberɛ pɛ sɛ ɛyɛ ofiehwɛfoɔ yi. Kwan bɛn na ɛbɛfa so a yɛadom akyɛdeɛ ɛbɛtumi ama atu mpɔn akɔ anim
yɛadom akyɛdeɛ a awurade de ama yɛ na meka sɛ wotena faako a ɛsɛ wote wadeɛ so na mmom sɛ wopie mu ma wopie ahu sɛdeɛ wositeɛ wo community baabi a woteɛ ɛfie a wotim ma wonipa hu sɛdeɛ wositeɛ w'adɔyɛ a woyɛ wofare wo ho ahokeka a wode kɔ w'asɔre ahokeka a wode kɔ adwuma tɛ sɛ wɔn nyinaa wɔyɛ a efie na wɔtumi kura mu obi bɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ kristo ni sɛ me de mi ankasa me ɛyɛ hwɛ so ɛyɛ obi a mekɔ sukuu ntɛm paa ebi a mekɔ sukuu no nsuo to nsuo nto metumi ɛde na mekɔ ebire bi nkɔ menkɔ dɛ ɛde me ho adanseɛ ɛsɛ nsuo a ɛtɔ yie nnɛ tikya ni bi ahyɛ ne ma nsuo to nkɔn obi pii na ɔmo yɛ ɔmo di saa yi no
ɛbrɛ a wɔn yɛ hu no saa nkɔla ɛde wo ho adanseɛ sɛ ɛhwɛ yɛ man mu ne wiase a. Nipa binom etimi enya adwene epɛ sɛ wɔmo bɛyɛ ɔhwɛfoɔ ɛpa ama wɔmo de wɔmo adom akyɛdeɛ ayɛ adwuma ama wɔmo anya dini yabobɔ wɔmo dini ɛne awards yɛba yɛ Ghana ha yi a yɛwɔ nipa bebree a yɛtumi bobɔ wɔmo dini kwan bɛn ɛna yɛnyɛ brisu yɛbɛtumi afa so yɛn nso yɛtumi agya di mpa ɛwɔ. Ya adom akyɛdeɛ ɛne ho adwuma yɛ mu ɛgya nkra
obimfo bi ka asɛm bi wɔ se sɛ wo kuro bi so na yɛammɔ w'aba so a ɛna ɛhia sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ woyɛ biribi pa ma ɔman no na deɛ wo ne sɛ nnipa wɔ kasaneɛ wɔ hɔ yi ohia sɛ yɛ recognise anaasɛ ohia sɛ yɛhunu sɛ biribi a
wɔyɛ
yɛgye no tumu na ɔyɛ adepa ɛwɔ baabi a ɛno nti no sɛ ɔman wɔ hɔ sɛ asafomma wɔ hɔ sɛ ekuo bi wɔ hɔ ne sɛ obi ɛyɛ biribi na bakɔ adwuma a wɔyɛ no wɔyɛ ma ɛboro so a yɛtumi hu sɛ dwumadi a wɔyɛ no ɛwɔ sɛ yɛbɔ n'aba soɔ na wɔyɛ ne ɛbi sua na afei nso wɔyɛ ma ɛkɔ so ɛbi sua na ɔno nso ɛkɔ no
ɛyɛ sɛ yɛbɛbɔ wɔn mu a ɛbɛyɛ biribi. Aboa man ɛne abusua ɛne asafo yɛbɛbɔ wɔn aba so ɛha yi ɛna yɛde ɛna nso so dwumadie no besi yɛfrɛ me ɔsɔfoɔ Alfred Osuansa mɛma me aboafoɔ nso so ɛyi wɔn nso so ɛho akyerɛ.
Yɛfrɛ me Otua Champion Crawford na ɔkyekyereni.
Ame Hana Eje ɔkyekyereni.
John Ankra Pension.
Ɔdɔfoɔ nyame ama wɔ adom akyɛdeɛ ɛkwan a wobɛfa so a wode bɛyɛ adwuma no. Sɛ bɛyɛ nhyira ama wo ne abusua ne man a ne nyinaa gyina w'ankasa so onyame nhyira wo sɛ watie.
Sɛdeɛ dwumadie ayɛ wo da yi ma yɛnte wɔ nka wobɛtumi afrɛ yɛn asi 050-156-1849 050-156-1849 so anaasoso wobɛtumi so atwerɛ yɛn email ɛde aba adventist world radio gh @gmail.com. Adventist World Radio GH @gmail.com. We bet me so atraba BC Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, PO Box KS17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Bomodia mayenti wonka, mayenti ebrimu no kwasem.
Order 4, memo akwa babio ba ebrimu no kwasem dwumedie so. Edanyame ase so ama ye kwan se toaso na yesua nasem. Ebrimu wiase adrusum no kre bebre so akata nti ye fasa dwumedie so na ya pasa no kre ni nyina ho entoma e de akyere wiase. Na no ye hye obadie nyankopon ehu adesua nase na ye toaso enenso. Na ya kenkansem no eye na no de no ntoaso. Mose nguma edi nkan tira ye baako nyi yimu a eye mienu Awurade asem se na asase eye sakasaka eni hunu na esum ewo ebunu no eni na onyankopon honhom ebutu ensuo nani bra nyankopon bo soro ni asase no Bible se na asase ye sakasaka ni hunu na eniema atutu afra na unhunu niema yie na ntutu ye bia na hobro ni se there was no order. Enu nti sana ye wiase nyame bɔno na etie eye esum ene ehan ena na adi afra na na sempo sabre no nipa wo ha na ontumi hu ade bia yie ne sanse ye nyankopon ye nhyehyeye nyankopon nti is a designer god nti na wa ye nhyehyeye kwan a wo fa so abɔ na ade yi na yimu mienu se na asase eye sakasaka ene ehunu na han bia eni asase eni a wetumi de ahunu biibie na sa wo toaso kakra wo se onyankopon ka se enye han na eye han me pese me ma wo ti ase se ye nyankopon ono ne han wiase we ya adrusum ama nipa brabo adrusum ama nipa subai adrusum awade adrusum adwumasem adrusum biibia ye basa anso nyame a bo soro ne asase bra na wiase ye sakasaka ne hunu na wo ka se enye han na eye han no se sa nyame eba wa brabo mu a se wo gye sa nyame tum se ono ne obade nyame a se wo gye ne tum se ono ne nkwamafo a se wo gye ne tum se ono ne obambofo ne okanifo wa setena yi mu a asetena yi mu sum biara aduro no sansa wo no ka se enye han na ye han ti obeka sa ho wa brabo mu na sum biara aduro wo no ebetumi a aye han ya wo hunhwa so bebre ewo trokunkun mu enipa binum a omugye urade tum mu na wa brabo mu baabi na ase sum wo no urade ba brabo no mu no eye ehan na hana ewo yafundie mu sum na rahab ewo adwamammo mu esum na zakios ewo krono bone asisie mu esum na so safo nyina ne twedi ampon obade nyame bom puni mpun no sa sum ni nyina edane han na anigye ehye safo yakoma mu ma wo de toa won bra ene wa kwantu no so enu nti odofo ebrei mu de mepese me ma wo ti ase ne se wiase yaduru sum no se de tie bia ye nso ye beduru sum ye benante sum ebrei bi mu sa brabo mu niema bi nu wo ho a enkoyie mayen enye nigye enye abojuo emfa buto ye mu ma na ni nyina ye sum ena bonsam ama na duru ye nanso enu onyam nkanyame din se ono a okasa ma ehan ba esum no mu no na esum dwane ye no se ewrade kasa wo ho a ehan be babra bonu mu na obenya nigye na obenya mpuntuo obenya nkoso no wabra bo beye foforo kra na eniema sesa na ne nyina ejina se obegye obade nyame a ye ka no ho no kwasem e de akyere we yi obegye na die obonsam afra nipani sɛ ɛbɛkɔ akɔ hwɛ han afiri nyame nkyɛn no ɛnɛ wɔnam ɛna wɔhwehwɛ han ɛne nokorɛ ɛne mpuntuo ne nkɔsoɔ firi atumfoɔ abosom mpo adiifoɔ ne asɔfoɔ binom hɔ nanso ɔdɔfoɔ ɛberɛ mu mepɛ sɛ mema wote aseɛ sɛ sɛ wopɛ han wɔ abrabɔ ne asetena yi mu a sɛ wopɛ mpuntuo ne nkɔsoɔ a deɛ wɔkaa sɛ ɛnyɛ han na ɛyɛ han no ɔno ne nipa biako pɛ deɛ ne din ne twerɛde ampɔn nyankopɔn no ɔno na wɔbɛtumi ama wanya han wɔ abrabɔ yi mu meda nyame ase sɛ watie nyankopɔn asɛm yi awurade nhyira wo na wɔnka wo ho na wɔnhu mmɔbɔ na afei ɔmfa no adom no nnom wo na ne hann no a wɔtie ho asɛm no ɔmfa nto abrabɔ so na wonante emkwan han mu ewa asetena mu kosi se Yesu Kristo besa pie ne mpre no so abefa ya kwa me akoge ya home odofo osofo Lambert osubuache ena oti minkan awradi nshirawo amen
osofo yedasi wono kwasem a wodi abrain Sede jumedie aye wudei, mayente wonka. Ubeti miya freyen esi 050-156-1849. So, anasu so ubeti miswa treyen email. Edi aba adventistworldradiogh@gmail.com. adventistworldradiogh@gmail.com. Ubeti miswa treba BC, Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS175. 564 Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Bomodia Mayenti Wonka. Nyami Shrao se wenya da JTA yen. Midinde Ekuya Asabia.
AWR Ghana.